nyabo musha ifise labazama yabatholi tuba abadluleni ngini bazabe kabusha sikuthaza abantwana bahambe bayofunda esenitholi msebenzi amakhaya ezovuka ikhumbula abazali bena abawanani bevuka bekhulekela impilengcono basalele muva basitelele edalweni ukimnyama mayingafuna ukuvula ngekhulekisimanje kulezo zandla mayingafuna ivuza uthando lwesimanje waphika nalo uzobuyele muva uyathela ubheke umhlaba okwenza manje khona kusaso zokufuna amen.
Thank you.